xarunta dhimirka magaalada Baydhabo ayaa waliba wajahay xaalada nolol xumo iyo waliba daryeel caafimaad la'aan taas oo ka jiraan boqolaal qof oo doonays ka jiraan magaalada Bilaanhaan soo la dhiban xanuunka dhimirka maadaama xarunta ay la ka daryeelay jir xil walba xaalado shal duwan ee wajahay xarunta iyo waliba aan iska jirana sida raashin la'aan daawo yara burburka kooy qolalka iyo qaybo kamid ah dhismo xarunta sidoo sheegeen maamulka waliba sidaas oo kala jiray Joodarlaan sareer yara iyo waliba senior maadaama la ka gudu jiray waqti roobaadka guga maamulka xarunta dhimirka magaalada Baydhabo Dr. Aadan Gentleman ayaa mar soo warbaahinta la hadalay waliba sharaxaad ku biyay baahiyo shal duwan ku jira xarunta oo soo noocday in la qawi sida landar yeer lahay bukaanada ka jira xaruntaas
ee namajan aan deegaanka xarunta dhimirka ee magaalada Baydhabo ka taala ee runtii ee muddo ilaa tumishan sanaya la shaqeeyay ee shaqaaluhu oo meel raaysan bilan female belle oo runtii meel raaysan ee intumun in iyo walwaalan oo runtii meel raaysan iyo daryeelan ee tafkiri oo meel raaysan cudurada dhimirka oo lalashani xarunta lalashani in iyo daryeelan ee wali arkor runtii ee dadal oo runtii hagrashan lahayn iyo suubiyo ahaan shaqaalaha ee taas oo meel raaysan walwiin ku taraas in qofkii meel raaysan ee cudurki oo meel raaysan qabi oo xarunta la sheen la daryeel in boxdo fiyaawo ah ka meel raaysan runtii ee wariye kor meel raaysan problem kan ku in oo xarunta geeka haysid in ay tahay fanla dagaalala ee walaa macnaha xasuusana damadu kun itum isagaalki ilaa iyo hadda noy la raaseen wal fan ama mishahar ama mayla investment oo mayla raaseen investment oo runtii mayla raaseen shaqaalaha iyo helna lama kun itum isagaalki walinka oo fan kaas ama mayla raaseen contractor gaas walahay wal fishan ahay lama kun itum isagaal oo 1 year ahay ku dib walahay malee taas may dareema sanad ma ila raas ulays oo huge oo dhibaato may ila raasna shaqaalihi in ka ta in may ila raas raa kasta foofan akallahan bukan dhaawaco dhibaateyo may ila raas in iyo adeegan atana may ila raasna more than 6 years lahsan kun sigwas in fan helna dhaqaalan helna mishaaran helna qoonan helna ma daarika mid la shaqadii oo meen nusqaam iyo aan dadaalo haya in walay rajay insha Allah taala wasaaradda caafimaadka isbeddel miin ama la raasay ku dhig dad dhalinyaro oo meel la raasayna wasiir oo dhalinyare agaasimo oo dhalinyare oo runtii meel la raasayn heelin in iyo meel la raasayn in iyo wal qoodan ee hata meel la raasayn ya tuugan yal magacaabi walay rajay in iyo meel la raasayn insha Allah taala litisin la hadhaafi oo may la raaysan mishaar laanti dhaqaal laanti iyo meel guno laanta haytay inuu bedeli doono insha Allah taala meel horumar leh mishaar la qaado guno la qaado dhinaca may la raaysan ninkasta daawul helo inuu bedeli doono insha Allah taala waa dadid may la raaysan wasiirada iyo agaasimaha guud ee dad oo dhalinyaro ah way very may la active very dedicated may la raaysan edwal hambarren adaa may la raaysan iyo ku ambaqaadayaan litisin la hadhaafi in xaruntu wal habba yaraatay wal meel raaysayna guni iyo fan iyo meel raaysay mishaariyan helna inuu wal ku bedeli doono insha Allah taala
boqolaalka qof oo ay ka jiraan xarunta dhimirka magaalada Baydhabo iyo ay haano lagu shalsheeni gobolada dalka haddana saasada dad shan wadaawadna biyo ka qarashaadka daawada iyo waan iyo daryeelanka baahniin mas'uuliyiinta dawladda koonfur galbeed iyo qaybo shirdume bulshada